housenavier.com.
Skyweb Production.
Mendoza on the beat. Mendoza.
Hey, ladies and gentlemen, it's your boy FBS in the building. Hell, son, the fresh boy swear. Tell them to know, say. In an adiabu abafunza. Hell, son, in Ivan Dani. Nagra joker abafunza. Them be like bafuna. In an adiabu abafunza. Hell, son, in Ivan Dani. Nagra joker abafunza. Them be like bafuna asking it. In a dear babani funsa kweni chokela obvious vaivara kuti LSK kopala kumawa. Label palevo in short ama Zambian mumawa. Nioneka fresh inga chihuahua. Sin malumalu mangani imbwe achiwewe. Weesa kunigwesa banayesa ukayesa. Upinda mula lidi nishimpuno si makamba. Bakamba bisi ya poni kudia na makamba. Maflow ya nitu nyangani nyere tivaba. Kuwea funa spidey nga pwere pakubaba. Onani uyu bro na boys nganka ye. Yo ulete kuna pifu za choka kwa ukara vayu. Inena diabu abafunza. Heo soni ni bandiani. Na kwea chokera abafunza. Dembi like bafuna. Inena diabu abafunza. Heo soni ni bandiani. Na kwea chokera abafunza. Dembi like bafuna. Asking it. Ya mene ino sizoni na pwera kuhipa. Na pwero pinda mula vintu futi nongazika. Elo ni real ni mameto ya ma OG. Ya mpanga molezi technology. Banani manga ntambo na ya dula mashulesa. Pale fueni tia mangisa notifa malesi. Ufuna violence, uzatenga violence. Uzatenga violence, kairi ufuna violence. Nina mera popuba but not kachiviri. So mtima unaboka nga kwa ya kachiviri. Zina ni by Hilson, the fresh boy swear. Elo my initial ni FBS. Diabu abafunza. Heo soni ni bandiani. Na kwea chokera abafunza. Dembi like bafuna. Inena diabu abafunza. Heo soni ni bandiani. Na kwea chokera abafunza. Dembi like bafuna. Asking it.
Inena diabu vani funza kweni chokera kumawa. Ivanja vani panja vambo kunda na mkawa vani wawa.
Goma ni konga na mazetinge murungu wa kudarise. Wasio sunga chintu kumutima kudarise. Plani enze good kuma kufaula kamwa. Ngati umanama unabenda muka kamwa. Miziki enze dream kuma apa ni umoyo. Na ewana kanyimbo katisho ni umoyo. Nikuwira mkwisho ni mleta tu maminion. Plus plus onion nifuna mamilioni.
Ile na diabu abafunza.
Heo soni ni bandiani. Na kwea chokera abafunza. Dem be like bafuna. Ine na diabu abafunza. Heo soni ni bandiani. Na kwea chokera abafunza. Dem be like bafuna. Asking it. Mvera nkani banga kambi ndaba na batila mpepo. Na rapa simu june pati ya vala cha mpepo. Ati alihai munga ni kaigwe ne ni kudula mapepe. Munga ni matepo mvera pangono pangono mpaka uone kepepo. Halo wa mnoro chipangari shangana ni bachipata. William Sakala na spata. Tibola ine ndine Hilson. The fresh boy swag. DJ Mendoza. Big up to all the DJs around the world. Na Zambia yons. Tear. Asking it, asking it, asking it, asking it, asking it, asking it, asking it.
Download music at theirhouselambia.com.